fail me. You know you're always on my mind. I think about you every time. Wako si emi. Ololu femi.
Ololu femi.
You know you're always on my mind. I think about you every time. Wako si emi. Yeah. Wendo usingi easy. Wendo wangu mliwaza. Naziba na masikio. Hakuna kunipumbaza. Natamani
masaa
yangerudi nyuma.
Mimi na wewe
tungejuana zamani. Ololo
Femi.
Ololo,
you know you always on my mind. I think about you every time. Wako si Emi.
Ololo
Femi.
Cheers
and
away.
Oh.